Somalia. Somalia ha nolol to doon nolol gure ma da kaas mu khasaana Somalia
ha nolol
to dowlad ga koofir galbeed ha nolol to dowlad koofir galbeed ha nolol to reer weej ha nololadan ciidmada qalbkiisa ha nololadan nolada
galacuna baa ha nolol
salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam atta salaam la in surumni ordeyadii dadanka ma santin soo dhawayn tusnayn soo bidan jitsi gala sayi luku fadaayu lanko antu kuhur yaa iddo haang marti reed wali abla sorliin kusari reed mera ya aro sidae waler si liskillaha ila in subidi me wal gunem in subine wala sing hati subidan wala yun iskillaha ilang na inti maya katawa ijertena wujudun kasana bakol dadma abilin kasana meheru askalka ila kubedeli misgaro ila kubedeli hor irin surintin waa roshin hata mayla rising dib sirinta in waan sitaan oo roon laana wa lasnaa iyo tolaan oo geedaan idilin inta leh waajibaadkii aan geeyay hukoomadan walaa isnaalka hore san dhawaysan dhan faasi naqday marka may sin sheegay on koyna gabalka ha ku dayn eede may baa madinu goon goon shiraano nasaarasa walaa un haan dayn in sin sheegan walaa un hatan koyna in sin sheegan way la kulmaane lan kasil kulmaan ardila la kulmaan eedmada qalbkiisa la kulmaan eedmada dhubowka la kulmaan malaaqeel la kulmaan hooyooyinka la kulmaan maamulka la kulmaan maamulka aan dambay inta dhan si hormarisan may wali walaana si hormarisiyo walaago jidif jidif ay sheegasaan maamul roo hoob la sheegan waa walu ku sheegay ugda dad may waa isdan hab maray dadka fadhay walaa ilaa sheegan uu sheegan dad may waa hadii ilaahay wada sheegay sidoo doonan eedanka onon koyni eedan gaad gaardiyay way yow haan hormarne walaay qalbeed yow baahin in amarn falaan walaay talaalin qubaayn aan sheegn falaan walaay meelin qital galay walaay leen qital galay aan sheegn falaan hadii ilaahay ar dalkan wal haysada ogdin magaaladan goodon way geeka madijidkan furunyay tumun baabur labaatan baabur isteekin surnaada fadde wala goodon ni walaan aan yar yar onon leel dadi gamurad onta haysada gurfaynaad mudan walaati yow yaa gurfay ma hanka wal magaba marka may falaana qaan si aan jiriteen la suru isku banaayna may ma banaay ko naar aan tirayna haysana war walaan isku hurayna 90 km aan yahay may la raa 40 km wiiri baad goof gooda ila goof goodi baad dhowr may duray iyo anay taa goof gooda huray waanan inta faraag intan eedmada haan shaleed iyo ma jidkan wal fura teeglo eedan allah ku qaada koofir galbeed weejid wal may la wal ku qaada qudur wal ku qaada jid kana la furaa bilaay isgal ku badaw mismaylaaray weena hoobu fufurtu maylaaray fangal ma dhaafas isgalay ma walaa horta an yaal wal isgalay meelin isgalna talmo ku koas yaa meelin isgalna talmo ku koas damanka una neel dhalay oo jidita surun dadkii kale shisheeyay tahay baa ku hor jara jidkin walaa ka dareero dameero gubaw walaa jintila aan weeda dab ka saaro hay umada dhamaay suqabana maay war ma qabdo kornaana der wajin hadal wajin hadma dadkan dad meel kale koo ileen ha meertana ma hal qabaday gabalka ha qabay gabalkan goodoon way magaalada in furunto la fadaa magaalada in la kishaqayso la fadaa dadkan in waliin qabado la fadaa heedo kooyan la fadaa kaashin nishaano la fadaa wajid ogdi ma aan ataay namu khaymadi aan ataay namu khaymadi aan ataay namu khaymadi aan ataay namu khamsaan wajid inta maray lambaaburun laayn mu kijarn wajid baaburun in kareysanay id gurin in ijaarnaaleen ma kijan lan shaqaalan qaylan ma jan wajid intii lin qabsan barwaaqada yada ay taay diidi haano diidi may dadki beelkan dadti lin goori reer baajid haa ma shiidina ma suusnida baasta kijaro maraagi kijaro tagi waaq tagi saa maalin qare haa maalin maalin qare dadki dalka dhamaay namayaw amara raajif ku kana walaa isku reebo wadankan hal dhisoy wadankan hal dhisoy haano lugoysin dajaron jaran hadii bidan suudaa wali tol guraani dhagsada leh oo inta ki jaran ogaan sheegay kale laakiin adiga intaal laan walaal ko sheegay qabsan bii laan walaal ko sheegay walaal waxa ka ay guraani bii bananaanka surna bananaanka roo kiliir sidoo laan gelis galay oo baas gal laan walaal haasaran iyo baas erri bargareeyo tooy waha hoob fadaan deegan hoob fadaan usku dhaafeen hoob fadaan war gurbiyeen oo dagaal aan jeen dalka ay noorayslaan saas mis ko jiina walaa tala in isku waan dadkii ra surunyi riido ku baha shir shir goona gar doona insha Allah wa billahi tawfiq assalamu alaykum
soo dhaweynta
sodowenta wafdiga gobolka hoggaamiyaha gudoomiyaha gobolka kusiin kuraale galiyaan kuraal lahaadasa tan kala runtii geelka eedan faraxsanna maalin farxadleh degmada weejid oo muduuna kuma qolayni mar badan shacabdiha noo codsada intii uran kooyna iyo geelka ilaahay inaan suurta geliya inuu kooyna hadal badan kolley shirguuda dhiyadooda hadal badan majara eedan daayteen hatana meha ka dhowaayay gudoomiyaha gobolka malaag macalinaale baryaha ka dhowaaya eedan mahadsantiin sada sharaftalehan in dhowaayteen kolley walaay khudbe iyo walaay tale iyo walaay tusaalooyin shirguud oo bulshada qaybo yar dhan eed iyo eedanka mahadsantiin soo dhowaantiisi hana dhowaayteen weejid degmo unu ka talalaanayo degmoonu ku tirsadaanayo masiin kuma qolayna qalbigaana siin la jara laakiin duruufo jarta uma qolayna mududuna ma qolayna isiinba xaaladda dalku ku warqabtaan dalka maska furan shal hirinyi geeka mayka kooyna dayura ka kooyna insha allah sidanka dhaqsiyaha badan warka dadaalo doona hoba eedamadan hortan sirin waryaalka gaaldan in degmooyinka dhan maska furan doona haddii ahay reeg rajayaan marka eedan mahadsantiin dhawaayo kana dhawaayteen hatana meha ka dhawaayay malaaqa macalin cali bariha ka dhawaaya waana mahadsantiin
salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu eed io eedaa geekanka faraxsana inii degmadii wejid kooyna degmada kumasaariyaalshe gubernatoraha gobernato kigeenka saraakiilla sare madan eerboorka noola bilaawtay hata dhinyaagana ka safan ciidanka hata tababarsado ahay askarkal walanayn dhimanayna qalbilayn dhiman dhib walaay tabiyu dheefasugaana ilaahay idinse intii geeku ku bilaawatay dhibkiinka takeki faday unun loo faday ilu ku faday unun loo faday ma ka yaraa noo rabagi noqomad yaa lagu faday madan ma ogaada saanaa degmidu tan e sharaf tan kuwiin dhawaasho tan kuwiin kalsoono tan kuwiin haddii la seeda madon aad argaasa gobole kale la seeda maalkeelaw ilaahay idin shey madon maysiin sheegana eedan mahadsantiin ciidamada hata tababarka lahaa ee gobol laangaardi ayan lankii madon tababar shoolnahaad fadi iyo neto dadkii hata kooy fadi walay weeftee reedkana kajari doo reedan dhimigi eed io eedan asiinka faraasagna hooyooyinka maamulka saraakiilasa sara oo hodhaanba roogday aradinshee hayti ciidamada hata karuudka e hata ku baho hayno ciidamada ka tirsadaw e dalkiikiina roogdan dadkiikiina aan kooyni dalkii aan kooyni ilaahay may nasiibnin walay gubernatoraha ikii higeyshay iyo neto unoo weftigii baydhooha ku bahi tomo hubnaad e heldhabaana dhiili jaraan nasiib wanaag may ka helehnaa walaay reedkan haka jaroon araga doontan hatana may asiinka dhowaayna nii fayle eeda siinka mahadnagaan walaal jar shacab jar degmo jarta ilaahay gargaaraa saraakiil sarta ciidamada itoobiyaanka dhinyaagan roogannama haddi yoon yoona geysiyaana leh dadkaanu walaxti roogan walaalnamo iyonayto derisnamo iyonayto do-aa i dirdaara siinka dhaafni shacab horle amankii hiraabtii aad argaasas lamasa iyo hadalo galen hatana geeka todobasa hati la roogi lanka iriidun teegan qadii inta madhaafas guula siinka ogna guula siinka ogna may kalean mahadnag faday gubernatoraha suun ilaahay gargaarshay madii un husaani aqrishay haysoo boorsihiisa hays anseena kiigeenshay isu idla roogaan eed io eeda laabfayla anka dhowaayaana dadka hata la roogi walaal jara jesekala eeda an mahadsantiin waa haddatan hataad argaas ilaahay iskule waanama iskulaha degmada maamulshe iyo naytow shacabshe iyo saraakiilye igoo iswadato geeka qofnaanka dhimanayna madun may la tusu kore odowkii dhinyaka jari geeka hata adargaasa dhuusta tiregtiregsan lahay intu kora husaan furungurilanko reedyaha kubahi malaagnamaka la qobsaday ma samaan dheeraay salakawaaliya lehri gubernatoraha meetiis malaag husaan furunguri wali horrey korose amo beerre amo geeka ariir obaalowe ma samaan dheeraa kore dhuusta yaryaraayaa yaar iyo dhuusta tiregtiregni ari tafaanyi gudaada ka jarteen odow geeka hata mayka jabsinya haanba adduunyi roogna maynaili jare waryaal oo madon oon haweedanayno madon aradiyo dalsho io dad yohan bahaan geeki laha ka qayb galiya dhinyaayin roog walhaan haatoo ti isin wadateen itii una kor kusheegni haatoo mayla kulumi kore towfiigda geekoley geedhon mal heraa towfiigda quraanka lamika jarta towfiiga la kulanteen haddii gubernatorayn siinkooy hadii madaxdiintii xamar bay dhow roogdiiseen kooyti guuli isin madon dibkiyaha safaraasan daaski kiroogsaasan gaajidi kiroogsaasan guuli tan ah may wadaasana qadiidi taaso anoo warkan ambadiyan irkalun ate eedaan faraasna walaay khudbay reedan in jaraana ma ka dhawaayay gubernatoraha idii dadku ku kuyaaw gubernatoraha ka dhawaayay.